dhicista iyo xadista gawaaridu waa mid sii xoogaysanaysa sanadahan dambe. Dowladda ayaa qaybo ka mid a lamaha ammaanka u xilsaartay wax ka qabashada arrinkan. Tan iyo xilligaasna waxaa lasoo xiray 100,000 qof oo gawaari ka dhacay dadka reer Ontario oo Soomaalida ay ku jirto, halka gawaari ku kacaysa qiimo ahaan malaayiin doolarna ay dib u soo celiyeen. Madaxda booliska magaalada Toronto ayaa Jimcihii shalay shir jaraa'id ku sheegay in tan iyo bishii Julaay ee sanadkan ay 90 qof u soo xireen dhicis iyo xadis gawaari, iyagoo soo celiyey 363 gaari oo qiimo ahaan lagu sheegay $14 million oo dollar. Madaxa booliska magaalada Toronto Chief Myron Denkew oo hadal dheer jeediyey ayaa xusay in tani ay qayb ka tahay miraha dadaallada ay wadaan.
I can say that these arrests and recoveries represent only a part of our commitment to reducing auto theft in Toronto.
Waxaan dhihi karaa, ayuu yiri, xariggan iyo soo celinta gawaaridan waxay qayb ka yihiin ballanqaadkeennii ku saabsanaa dhimista xatooyada gawaarida ee magaalada Toronto. Mashruuca Thoroughbred wuxuu caddaynayaa sida ay nooga go'an tahay wax ka qabashada arrinkan sii socda ee ku saabsan gawaari xadista magaaladeenna.
Project Thoroughbred exemplifies our dedication to combating the persistent issue of auto thefts in our city.
Booliisku waxay heleen meel gawaarida lagu furfuro si markaasi kadib dibadda loogu dhoofiyo. Gawaarida la helay waxaa ku jira, ayay yidhaahdeen booliiska, 1 container oo gawaari la xaday laga buuxiyey oo laga helay dalka Belgiumka. Xilli sii horreysay booliisku waxay sheegeen in gawaarida la xado ay ku dambeeyaan Bariga Dhexe, Afrika iyo qaar ka mid a dalalka Yurub. Kuwa xatooyada sameynaya ayay booliisku sheegeen inay isticmaaleen dokumentiyo been abuur ah oo ay kula wareegayaan gawaarida si sifo sharci ah ay ugu diiwaangeliyaan inay iyagu leeyihiin. Qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda gobolkan u qaabilsan arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta gawaarida iyo ruqsadda wadista gawaarida ayaa xilli sii horreysay loo xiray arrimahan, iyagoo lagu eedeynayo inay gacan ka geysteen fududeynta in kuwa waxadaya ay sharciyeystaan lahaanshiyaha gawaarida. Sharci cusub oo isla shalay soo baxay ayaa digaya in qofkii lagu helo in si sharci darra ah u diiwaangashanaya ama u diiwaangelinaya isagoo shaqaalaha lagu xukumi doono $100,000 oo ganaaxa iyo 4-6 bil oo xariga. Sharciyada iyo dadaaladan socda ayaa qayb ka ah wax ka qabashada dhibaatooyinkan sii kordhaya. Dadka qaar ayaa laga dhacay gawaari iyadoo hub la adeegsanayo.
Young man standing beside me with a pistol on his right hand and he was asking me to leave the car with the key in and then I just get off the car.
Waa mid ka mid a dadka gawaarida laga dhacay oo warbaahinta la hadlayay. Wuxuu sharaxayay sida looga dhacay gaariga isagoo xusay in qof dhalinyaro ah oo bastoolad wataa uu ka dhacay gaariga. Soomaalida ugu badan dalkan Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, waxayna ka mid yihiin dadka ay dhibaatadu gaartay.
Walaalla, horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxay, gurigii garaashis ku baajubay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto boolis. Kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaad meesha uu ku maqan yahay. Report kaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugeeyey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta. Markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag adeegtid, si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaara ama lagaa xado ay lacagta kugu soo celiyaan. Marka bil kabacdi booliskii markii baaritaankooda bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xiriir. Marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagta ii soo celiyey. ilaa iyo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu ku maqnaayo lagu xaday. Dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali iyo qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto deganaa, qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigii la degan oo kale, isagana gaarigiisii laga soo qaaday gobol kale oo waddanka ka mid a, kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay.
Booliska ayaa xilli sii horreysay soo celiyey 1 gaari oo la xaday, halka ay xireen ku dhowaad 230 qof. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.